bafana bamyantshela ngikomide ebolini bafana bamyantshela ngikomide ebolini bafana bamyantshela ngikomide ebolini elimele bacule babolile ngikomide ebolini elimele bacule babolile ngikomide ebolini bafana bamyantshela ngikomide ebolini bamyantshela ngikomide ebolini
Ngomeni, hey, hey,
sambe
we, sambe we,
shee.